Mutazama twiri radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banganye muraho murakoma ni Thomas Kamirindo ndubasuhuza. Mu Burundi muratwumvira kuri ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ariko rero mudukurikire no kuri @ radio yacu @.com, YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo kibageraho.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Uyu munsi twabatumiriye umunyarwenya Musengimana Eugene, uzwi cyane cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Professeur Mbata, Prof Mbata. Yaretse umwuga we muri televiziyo yakoreraga i Kigali, yiyegurira gukora urwenya mu buryo bita stand up, ni ukuvuga ahagaze avugira muri mikro abwira abantu bamuri imbere aho ngaho, nuko akabasetsa bakihirika kandi biramutunze. Twamwigiraho iki rero cyane cyane mwebwe rubyiruko, mu rwego rwo kwihangira imirimo no gukoresha ubwenge bwacu, impano karemano zacu, kugira ngo twibesheho muri isanga. N'abatindiye rero umushyitsi Prof Mbata, urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Ikaze rero
Kamirinde, nago ari umwanya nigumwe.
Ehe.
Ahubwo ni umwanya ngenera abanyarwanda kubera ko nibo nkorera.
Nuko
abanyarwanda ndetse n'abarundi.
Ndagushimiye pe. Yee.
Abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abakongomani.
Ehe, bahari ya bavuga ikinyarwanda.
Nabo barahari bavuga ikinyarwanda.
Benshi cyane.
Ehe.
Nuko rwose ndagushimiye pe. Hanyuma rero nkuvuze gacya cyane gusa noneho mu magambo make, ariko nyine yiyunguyeho gatoya, wewe watubwira kuri muntu ki?
Njyewe nitwa Musengimana Eugene, nk'uko wari ubivuze. Musengimana Eugene uzwi nka Professeur Mbata, ndi umunyarwenya, icyo ni icya mbere. Ikindi nanone nkaba n'umukinnyi wa filime nyarwanda.
Yego.
Umukinnyi wa filime nyarwanda, nanone nkongera nkaba umujyanama muri izo tara, kuko mba muri foramu y'urubyiruko rwacu. Mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa muri foramu y'urwenya. Dukora mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa.
None se mubona abajene benshi baza babagana kugira ngo mubagire inama?
Yego, baraboneka.
Nk'ikibazo bakunze kukubaza wowe ni iki?
Icyo bakunze kumbaza ni uburyo babasha kuzamura impano zabo. Yego.
None rero ukabasubiza iki?
Nkabasubiza yuko kugira ngo bazamure impano zabo bisaba ingufu nyinshi, nk'uko natwe kugira ngo tubigereho natwe byasabye ingufu nyinshi.
Yego.
Icya mbere ni ukubikunda. Kubikunda, buriya ikintu iyo utarakunda ikintu nacyo nticyagukunda.
Ni wowe ubanza gutera intambwe ya mbere.
Ni wowe utera iya mbere rwose.
Nuko
ubanza gukunda nawe ugakundwa, n'uwifuza guhabwa ibyo udatanga.
Aha. Nuko noneho se ubwo ngubwo hari nk'abantu umaze kubera icyitegererezo mu gifaransa babyita kubaha inspiration mu cyongereza inspiration
role model ego barahari benshi arabana bagiye baca mu maboko yanjye bakora comedy inkuru urugero barababigomba guhinduka bacu mu maboko yanjye ba Clapton bacu mu maboko yanjye bari abakora bya bindi bya ya bakina nuza bafite filime y'umuturanyi abitwa baramujyane baje kuza muri Amerika nabo bagiye baca mu maboko yanjye
yego
ni benshi benshi bayinshi batandukanye kandi bakomeye
noneho
yego ku rwego nani nshoboye nanjye ko nanjye ntacyo nafite cyo kubaha ariko mu buryo bw'imitekerereze bwabafashije
none se wowe ubwawe ku giti cyawe ibintu bya comedy ibintu byo gusetsa ibintu byo gukina filme haraho wabyize byarizanye muri wowe gusa wumvura bishatse urabikunza nyuma urabitangira byirikora
bonje ibi bintu bijyamo ntago nabyijyanye mu ahubwo nabijyanywemo na nabandi
yego
bakabimbonamo imbere yuko ngiyewe mbyibonamo
aha
ugurumba yaba araho nize mu ishuri sinzi abantu bakurikira radio arabo twiganye
bibutse aho wize
nize mu Rwampara nize mu Katenga nize ku Kibuye nize ni hehe ariko abo twagiye twigana bose barabyibuka baraza kubivuga
Rwampara na Gatenga ni ukuvuga ubwo ngaho wari ukiri mu mashuri yibanze mbese amashuri matowe nuko za Kibuye ujya kwiga amashuri yisumbuye
oya mu Gatenga niza y'amashuri yisumbuye
aha nuko mu magambo make rero wari wifitemo impano nawe utazi
ntazi ariko bagenzi banjye bo bakanyimbonamo
yego
kuyimbonamo rero nibo bagiye bafungura iyo mpano yanjye ndabyibuka bwa mbere nkivugira kuri radio nabanje gukorera kuri Flash
radio yitwa Flash yego
nivugira kuri Flash FM nkuri kiganiro cyitwa cya country music ari kivanze n'urwenye navugaga amateka ya Dolly Parton ba Kenny Rogers n'abandi bose ariko nkashyiramo n'urwenye
yego
icyo gihe nitwaga Eugene
aha
no ku ishuri uko banyitaga akimbata birangira banyisi bakajya bamugara eh kimbata mbata mbata no abantu batabyumva neza bakumva imbata
eh
bakumva imbata eh imbata kuri radio byagenze bite ubwo birangira izina mbata naho narikuye nahandi
eh
rero ntago niyisi mbata nta nubwo niyitwa twa mbata nitwe Jeni ahubwo abanyumva n'ababonye ibyo nakoraga nibo banyise mbata
none ryaraguhamye
nabihungira yuko nkorera abanyarwanda
nta kundi rwose none rero Musengimana Eugene aka Professor Mbata iki kigano ntabwo ari cyawe nanjye genyine ni cy'abanyarwanda nyine ngo bavuze n'abarundi n'abanyekongo aho bari hose imihanda yose hari nabona bonye batanze nimero bashobora kuba bari muri Zambia ubu ngubu turaza nabo kubashaka ariko rero uwa mbere dufite kuri telefone ni Niyitanga Simon none reka tumuzane Niyitanga we
yego
urahura komeye
aho neza
uherereye he Niyitanga
ni mu Rwanda mu majyepfo
amajyepfo ko ari magari ni mu kahe karere
mu karere ka Kamonyi
nu gusha ku ngingo rero
hanyuma nyine Professor Mbata nk'uko nyine bivugwa amubwiye mu bintu bya comedy ubungubu ibintu ni ibintu bihenze kubikora n'ibikoresho bisabwa ubona ari ibintu bikomeye se abona ubundi impano yonyine y'ubwayo hari cyo ntacyo ya abona hari cyo yafasha umuntu adafite ubushobozi
ye Niyitanga urakoze
reka
gusubize rwose Musengimana we umwanya nuwawe rero
akiriho cyane yagiye
yagiye ariko arumva radio ndabyizeye
ariko uko biri kose arabyo
arabyumva
imana muri no minsi imwe turimo iragoye cyane itandukanye niyo twahozemo ya mbere kugira ngo zabo uzagira impano udafite abashoramari biragoye ugomba kugira impano kuko ntago wagira impano ngo ugire n'amafaranga ugire na kontrole yayo ntaho undi muntu wijemo ntago byakunda
mbese ugomba kugira ukuzamura
ukuzamura agomba kubaho timu igufasha kuri ibyo bintu n'ufite impano byonyine ntacyo byagufasha
ariko nawe wiyicariye gusa ntihagire icyo ukora kugira ngo ibyo byose nyine ushaka abantu mufatanya nawe wicariye gusa ntabwo byakwizanira
urakoze cyane ahubwo igisabwa iyo umaze kumenya ko ufite impano wegera abagufasha kugira ngo iyo mpano izamure turabizi cyane no muri ibyo bihugu bikomeye nka Amerika ntago umuhanzi ashobora kwifata mu gitondo ngo avuge ngo arazamutse ku giti cye urabizi agomba kugera reba anyuramo agomba kugera studio imukorera indirimbo agomba kugera umufasha kugira ngo clip ikorwe byose birahinduka nk'uko yari abivuze
ariko ubushake bukaguha ingufu zo gutangira
urakoze cyane
n'impamvu ndi kubikubwira n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika ni ukubera ko hari umusore w'umurundi twigeze kuganira witunze arasudira abwira abumva ijwi rya Amerika ati dore ukuntu natangiye ati nkiri mutoya nabuze amahirwe yo kwiga noneho nkajya ngenda nkegera abantu basudira nkareba uko babikora ati bukeye bakajya bambwira bati wakana mpereza akakantu noneho baratangira bakajya bamwerekera n'ukuntu basudira none ubu ngubu ni umusuderi ukomeye witunze mu magambo make rero n'ubushake buziramo gutangira kwifasha
ubushake ni bwo ngenzi nigeze kubwira abantu njye mvuka mu Kiyovu
Ikiyovu cya Kigali
Kiyovu hariya mu kagari ka Kiyovu Murugunga ahitwa Murugunga inyuma ya Cercle Sportif
ndahazi lise niyo nizimo ndahazi nahamaze imyaka 7
inyuma ya Cercle Kigali haruguru yayo ubwo nimba rize muri lise ni wacu rahaje
narwa mpara hose ndahazi usibye ko nabaye n'umuskuti ndabaye na komiseri w'abaskuti iriya santre ya Rwampara iriya santre ya Rwampara hose ndahazi ni nko mu rugo
urumva rero ibyo navugaga ntago ushobora kubyuka mu gitondo ngo witure ku bintu
ubigenze ute rero yego
icyo ugomba gukora ugomba kubanza gushaka nyine kugira aho wegera abantu ukabasaba ukavuga ati rero nange unashobora ibi byagenda bitya
yego
bo bakakwereka umurongo none umurongo nawe ukawugenderaho
niko se mbata hari abantu bajya batangira gutya ariko bagacika intege bo wabagira ihe nama
bagacika intege muri 2009 2009 nakubwiye ko aribwo ninjiye muri uyu mwuga wanjye 2009 twatangiye dukoresha amaguru mu kujya kureba aho twakwerekana ibikorwa byacu
ni ukuvuga mwari mufite amikoro makeya
yari make cyane ari nayo icyo nshaka kukubwira wenda nari ngiye kukubwira mukanya muri iyo myaka kugira ngo ubone aho werekana ubumenyi bwawe cyangwa ibyo ukora byaragoraga cyane bisaba yuko ugomba gukoresha imbaraga nyinshi kandi none izo mbaraga rimwe na rimwe ugasanga utazifite navuye ahantu aho mvuka nabakubwira urayibuka navuye mu Rugunga njya ahantu hitwa Imasaka ipari hejuru ngiye gushaka umumanege wa radiyo kugira ngo ampe akazi
nuko
ndahagera mageze yari afite ishansiye ari kubakisha ndamutegereza maze kumutegereza amara nk'amasaha nk'abiri ataraza arambwira ati ariko nimba ushonje genda kwa kana kabaguha icyo kurya ndagenda barakimba bampa icyo gihe nari nkiri umunyeshuri nyina muto rwose nabye twa burusheti nywa n'agafanta ndamutegereje nanone bigize umuta ya nyuma ubone nagiye mfite agatike kahangeza kandi ngomba gutaha mu rugunga wahumvishe ni masakipare hose urahaza n'abatumba hose barabizi
yego
niyo mpageze hejuru namaze kuhagera mpari uwo marege arambwira ati uyu munsi ntabwo nkibonetse ati irange ushaka uko utaha atuko tuzabona n'ejo mva mu masaka hejuru ipari ngomba gutaha mu rugunga mu kagari ka Kiyovu
yego
mpava n'amaguru ndataha ibyo binyereka ko impano ndimo ndakorera ngomba kuyivunikira kandi nkayikoreshamo imbaraga kugira ngo nzabashe kuyigeraho
noneho abantu batazi aho hantu ubwo wababwira ko wagendaga n'amaguru nk'amasaha ngahe
n'amasaha wenda tubare amasaha wenda nk'atanu
n'amaguru ukagenda ushaka ikintu
nshaka impano
nuko noneho nyuma mwaje kubona
bwari bunije none icyo gihe
ariko urataha
ndatahagira mu rugo
bukeye usubira kongera kumureba
cyane rwose
noneho mwarabonanye
niho twarabonanye anyereka mba negamye arambwira ati ba wegamye ahangaha nzagushakira aho wicara negama anyereka aho nicara ubwo nibwo nayo yampaye yahise ampa ikiganiro cya yampaye ikiganiro cy'amasa cy'iminota 45 hari ikiganiro kitwa Hot 77 cyakorwa na Paxton icyo gihe cyakorwa na Paxton Hot 77 kigomba kurangira mwahita njya mwakora iminota 45 nyuma y'iyo minota 45 agahita hinjiramo ibindi biganiro
yego
ama kwa gatatu yamaye kwa kabiri no kwa gatatu
buri cyumweru
uwo ni wafunguye ubuzima bwanjye muri uyu mwuga nkora kandi Imana imuha umugisha
icyo gihe utarahembwa nanone wagendaga n'amaguru kubera ko utaragira ubushobozi bwo kujya utega imodoka
oya ubwo gutega imodoka byo ntabwo byakundaga urumva nagombaga kuhatembera
nuko utangira utyo rero none ubungubu dore aho ugeze nuko radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Musengimana Eugene uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Prof Mbata turaganira ku mpano umuntu aba yifitemo none akayikoresha ntacike intege by'umwihariko ni umunyarwenya akora ibyo bita stand up mu cyongereza nyine ni gusetsa abantu n'urwenya rwe akoresheje mikro aho ngaho bari imbere ye kuri telefone dufite Tuyishimire Ezekiel Tuyishimire we Tuyishimire ndumva ari ku murongo ariko ahuze kubera ko ndumva n'abantu bavugira inyuma ye reka tumwihorere noneho ubwo twifatire Bateri Febre Bateri Febre bose sinzi ibyo barimo Eugene bose sinzi ibyo barimo kandi ndumva bari ku mirongo ahubwo reka twikomereze ye Niko Eugene we ibintu by'urwenya mu Rwanda ntabwo nakwihanukira mvuge ngo ntibiri mu muco ariko ntabwo bimenyerewe n'icyo nashaka kuvuga none abantu ubona babyitabira bakaza bakakureba bakishyura koko
ejo nari mfite igitaramo Bambino ahitwa Bambino ni igitaramo cy'abana cya Bye Bye Vacances cyo gusezera abana urebye no kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Mbata TV ubona ko abantu bari bahari kandi bari benshi kandi twicizaga 1,100 baraje rwose
ubwo mwabonye nkabangahe
kwabonye bo sinamenye ngo ni bangahe kuko nanishyuwe n'ubuyobozi bwa Bambino ariko uko biri kose twari dufite iyo uza parking yari hantu ku ruhangana bari abantu benshi kandi ni hanini cyane turababara nk'uwe nabo mu 1,200,000 gutyo
nuko urwenya urukora mu kinyarwanda cyangwa no mu zindi ndimi
urwanjye rero ndukora mu kinyarwanda kubera ko nicyo mvuga neza ndukora mu kinyarwanda nicyo mvuga neza kandi none ni oriente cyane mu bana
noneho ubwo ngubwo n'urwo rwenya niho rwihimbira ukarwandika nuko ukagenda ugakoresha igitaramo
ndatumirwa
yego
ukambwira ibyo ngomba gukora none umunyi nabishyira mu busizi bwa gihanzi nkaguha icyo ngomba kuguha kandi kirimo n'urwenye kandi bikagera neza
yego
urambwira ati mfite event imeze gutya uzaze ubikore gutya bigende gutya noneho nanjye nk'umukomediye nk'umuhanzi nkabiha umurongo kandi mwiza kandi bikaraza biryoshye nubwo buryo rero abantu dukorana
nuko ubwo mukanya ndaza kukubwira usetse abumva ijwi rya Amerika bo bitekerezaho gatoya nuko
ntacyo bitwaye rwose
yeee
ni ibintu ntabwo ari ibintu uhatiriza ni ibintu biba mu maraso ukabitanga igihe cyihari iyo hari umwanya wo kubitanga urabitanga rwose
nuko noneho abamfasha bambwiye yuko bateri febre agihari reka twongere turebe nimba koko hari bateri febre we
karame
urakomeye
ntawo ndakomeye
mukanya waruhugiye mu biki
nta marezo nari mfite ariko mbanje gushimira uwo mutumirwa
yemubwire naho uherereye n'amazina yawe nyakuri kubera ko ngiye ndakuza ariko we ngaho mwungura inama
mherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Gisagara ubwo navuze ko ari mu Rwanda
yego
ariko no kuri Facebook nanditse mvuga yuko nanjye iyo mpano nyiyumvamwo
ubundi se witwa nde mubwire uko witwa
nitwa ku mazina asanzwe ni Shumusha Jean Baptiste ariko izina ry'ubukomedi ni Batisebus
nuko komeza rero
ikibazo nshaka kumubaza n'inyunganizi mu bana afite ntawafashe iyo mpano ye
ubanza umenye nimba afite abana ahubwo
nkongera nkamubaza
yego
umuntu ashaka kumutoza ari nk'umucyaro ari nka kure yamufasha gute yamenya kontakite ziwe gute azidusigire ku ijwi rya Amerika wenda ku buryo twazamenya kujya kitwamugisha inama
urakoze cyane Shumbusho
nimushaka mumuhe namba yanjye nayanditseho nta kibazo
buretse ibyo ngibyo tuze kubikora nyuma y'ikiganiro ndabikwemereye ko nza kumuha nimero zawe rwose
ikiganiro ariko cyadusuruke nacyo turabakumbuye cyane
nabyo ubwo ngubwo turabizirikana Shumbusho
ni batiri febure muri komedi
komera urakoze nuko Eugene we uyu muntu rero wamwumvise wo muri Gisagara
ibyambwiye ngo abana banjye ntabakuriye ntabakurikije impano yanjye mu by'ukuri abana nabo ndabafite
barangana iki mu myaka y'amavuko
y'amavuko umukuru wanjye afite imyaka 14
uwo ngo nawe yakwerekana impano ze kuko noneho bateri febre afite ukuri kubaza icyo kibazo
uko biri kose amakuru yanjye arayazi ego mara warewe mfite bose sinzi nimba ari byabana bakunda ibyo nkora nabafana banje ariko mba mbona nkurikije tide zabo mbona bagamije ibindi bitandukanye n'ibyo nkora na
usibye ko hari igihe n'impano iza kwigaragaza nyuma mu myaka ubwo ubwo n'ukwihangana ukazareba icyo byishakiye kuko ye nuko noneho rero ikindi kibazo cya bateri Febre ati umuntu mwabonana gute kugira ngo umufashe icya mbere bon uko muzabonana nabyo muzabyivuganiraho ndaza kuguha nimero ye
yego
nawe nubyemera ndaza kumuha yawe hanyuma muzishakanire ariko ahubwo ubwo uko nyine muzafatanya muzabyumvikana ariko rero nyine nk'ubu ngubu umuntu wumva ijwi rya Amerika muri aka kanya ufite impano wamusubiriramo ihe n'amakubera ko wigeze kuzitanga ukuntu bashobora kwitwara kugira ngo talanta zabo mbese ubwo buvanganzo bwabo none ubutere imbere wakongera ukabagira ihe n'amakubera
inama na wagira cyangwa se nicyo na wenda nabafasha bafite impano by'umwihariko ya komedi kubera ko nanjye nibyo bintu niyumvamo
yego
buriya urwenya ntago ari ibintu twikorera ku giti cyacu tubikorera abandi ntago tubyikorera kuko ntago wakwisetsa ubwawe iyo ubona rero wabasha gusetsa abantu batanu bari iruhande rwawe cyangwa n'abandi bakabikubonamo ibyo bintu ikigomba gukora egera abantu bagufasha byibuze kugeza ibihangano byawe ahagaragara regara abakinnyi benshi bapfana ibitego mu maguru
cyane rwose ibyo ni ukuri
hari n'abahanzi benshi bapfana indirimbo kandi nziza rwose zari buzakundwa so imbaraga nyinshi rero zishyirwa mu gushaka abagufasha kuko nangerega nari numvaga mfite ukuribwa ndibwa ribwa ariko iyo radio flash bidahari nk'imfashe ubuse muba munzi
reka da
mwari kumbwirwa nande
nuko
n'abandi bagiye bamfasha wenda mu bi itangazamakuru bya YouTube wenda bakantu ibiganiro nabyo nitaho ndabashimira nuvuga ngo uburyo aho bugeze rero ni ukwegera abantu bagufasha kugira ngo ibintu bigende neza kuko ubu ngubu ntabwo umuntu umwe agikora
ariko burya niko ubuzima bumeze ntawigira
rwose
nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa ni Musengimana Eugene Prof Mbata niryo zina rye ryo kuri stage niryo zina rye ryo ku hariya kuri stage niko babivuga mbese hariya nabyita ku ruganiriro n'umunyarwenya rero n'umunyarwenya nk'uko turimo tubiganira arimo arafasha n'abashaka kumwitura kugira ngo abagire inama y'ukuntu nabo impano zabo zatera imbere kuri telefone dufite Muvunyi Siriro Muvunyi we
raho neza
urahura komeye
kamirindi na nubwo naringuherutse te harashize igihe pe ntabwo narimerutse kukumva sinzi aho wabaga
nari naragiye mu gakonje
okay nabyo ndabimenye
niyo mpamvu natangiye ikiganiro mbasuhuza ntimuraho neza
nibyo rwose
nuko uherereye he rero ubwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda nyine
yego
nuko gusha ku ngingo
ego nkubita mbangura rero nagira ngo mbaze umutumirwa wacu hari abantu tuba mu gikari tutagera ku irembo nyine wende ibintu by'amakomedi bikiwe na tutabasha kugera kuri social media kuri social media nyine kuri YouTube cyase kuba twakurikirana ibyo bintu nyine hari abantu babasaza abakecuru abake ariko bateze amatwi radio Ijwi rya Amerika bari kumva ikiganiro kiriho ese ntabwo yigeze atubwira igihe yatangiriye gukina komedi ariko ntabwo yigeze atubwira niba ari ingaragu cyangwa yubatse uretse yuko Batri Febre we narukuna bivumbuye nyine ukuntu abaza umubare wa mubana afite ntabwo tuzi ngo ni bangahe ikindi nagira ngo mbaze umutumirwa nagira ngo byibura agire agace gato byibura atavaho ngo atagize akantu dusetsaho byibura kugira ngo natwe dususuruke muri kano kabeho mbonaga hari nyine.
Oh, ese ubu
nagira ngo
yego
mubaze hari abantu benshi icyo kintu bakomeje bakigaruka ariko nange reka nongere ngisubiremo. Iyo mpano hari abantu baba bagiye bazifite kandi ukabona ntazi ngo yabaza nde yakwitinyuka te yakora iki. Nagira ngo mubaze ikindi kintu kijyanye n'uburyo ki abantu muri sosiyete bamufata. Ese niba mubo wabana kuko ntabwo aba wenyine harahagenda harahakora mu bundi buzima ubundi mu buzima busanzwe we afata twe muri sosiyete. Ibyo bibazo nagira ngo mbaze murakoze cyane.
Muvunyi we nawe urakoze cyane.
Sawa turi kumwe.
Yee. Eugene we ndumva uyu muvunyi ashaka kumusubiriramo rwose ubuzima bwawe muri make. Eee.
Kubijyanye wenda n'abo bana nabanye n'umuntu tubyara n'abana babiri ariko ntitwabasha gukomezanya ariko ntiguteganya gukora ubukwe muri ino minsi ahubwo bazantwerera.
Urashaka kubukorana n'uwo mama w'abo bana babiri cyangwa n'undi bundi?
Oya, ushaka gusanga ari igihe munaniye cyangwa nawe yarananiye twese buriya abantu babiri abamo kunaniranwa ari byo tutahuje ntibyagenda neza ariko ndashaka gukora ubukwe bundi n'undi muntu.
Hanyuma abo bana se bari hehe?
Gusa uwo twabanye ntabwo twigeze dukora ubukwe.
Abo bana babiri baba hehe?
Abana babiri babana na mama we ni mama wabo kandi n'abanjye.
Ubitaho?
Mbitaho nk'uko bigomba.
Nuko hanyuma rero watangiye komedi ubwayo ryari
nigeze kwivuga n'ikizi nimba yabasha gufata amatwi nako gufata umwanya wo kubyumva
buriya ntabwo yabyumvise.
Hari n'igihe wenda umuntu aba aribwo akiza kuri radiyo birumvikana kandi nawe arenterese iyo kumva ibyo bintu kandi afite n'ibyo agomba kubaza. Natangiye komedi ubundi komedi nayitangiye wenda wabona nayitangiye akiri umwana ifite nk'amezi nk'atanu wenda mu nda ubu nibwo nayitangiye.
Nuko
yivamo muri ayo mezi ndaza njya mu buzima busanzwe ahubwo ubu noneho bangira komedi.
Mbese mu magambo makeya komedi noneho kugira ngo igutunge byatangiye ryari?
Kugira ngo intunge ubundi natangiye kwakitinga nk'umukomediye 2009 mbonye platifomu yo kwigaragaza kuko 2006-2007 nakomeje kurwana nabyo ariko ntibikunde.
Nyuma mu 2009 biza gucamo
kuko nari nkina mutoya ariko bitewe no kwihiringa cyane no gukunda ikintu umuntu yakureba akabona imvune zawe n'uburyo ibintu bishaka n'uburyo wenda unabishoboye amaplatifomu n'ubwo buryo rero
yagarutse ku kindi. Nanone ndibwira ko ahari hari akantu udakomozaho neza ngo bakumve neza uko ukuntu umuntu yakwitinyuka nyine uvuga ko wabanje kurwana nabyo nuko wabisobanuye ibyawe ubwo rero urugero ariko rero ndumva hari akantu bagifiteho ingingimira umuntu yakwitinyuka gute?
Kwitinyuka k'umuntu ubundi rero njabwira aba artiste bagenzi banjye ariko bakora comedy kuko ndi umunyamabanga nshingwabikorwa muri kitwa RCC Rwanda Comedy Club ndababwira ngo ibi bintu urimo uratanga ku bandi wowe ubyicuruje wabigura baje rero ngo ibi bintu ndi guha abandi njye mbyicuruje njye nanjye nabigura ngo nubona nawe ibintu ucuruza ku bandi nawe wabigura uzabikurikire kuko buriya impano y'umuntu imenywe nawe ku giti cye
hanyuma abandi bakayibona nyuma
abandi babimenye nyuma none akarwana nayo mpaka abandi babimenye.
Nuko
buriya abantu batangira kumenya ko impano umaze igihe urwana nayo buriya urebye intambara ibera mu mutima ma bitewe n'impano n'intambara nini cyane. Hari abantu benshi batuye nk'abana batoya, abana batoya ababyeyi barabanga, abandi abantu bahanze bakagufata nabi, ariko uri ku rugamba rukomeye cyane.
Nuko noneho rero akandi kabazo yabajije ati sosiyete igufata gute? Aha nanjye reka ngire agakeregeshwa kanjye, ni ukubera ko nkiri umwana numvaga bavuga tuvuge Sagihobe ni umuntu wagendaga acuranga ntacyo bimumariye, mbese nta kintu yinjiriza urugo, ahubwo afite impano yego, ariko kugira ngo ayikoreshe agira icyo yungura urugo, n'urugo ntarukorera ahubwo akagenda acuranga gusa ntahembwe, bamwe bakamwihera nk'agacupa hari gutyo akaba ari ko abaho, bakamwita Sagihobe. None mbese ku buryo sosiyete wasangaga umuntu nk'ubu w'umuhanzi wifitemo impano y'ubuhanzi sosiyete itamuha agaciro, ubu rero wowe sosiyete igufata gute?
Ibyo uvuze ntabwo ugiye kure kuri kuko ni ukuri kwa nyako, ariko nanone ku rundi ruhande buri muntu wese ni oriyanta impano ye n'uburyo agomba kuyibyaza umusaruro. Ubundi twabanje n'ubundi ari ubwo buryo tubaye ugatanga impano kugira ngo igaragaze, noneho banyuye kuyibona mu musaruro bakawubona, ariko we ntugire icyo ubona. Byabaye imyaka myinshi, twarabikoze imyaka myinshi, ariko ubungubu tumaze kugera kuri rwa rwego hamaze kuza platforms nyinshi zishobora gufasha umuntu kubasha kwibyaza umusaruro, ugakora ikintu nawe ukabasha kugira icyo ukibonamo.
Ariko mwebwe icyo gihe mwabikoraga gutyo ku buntu, bwari nko ku buryo bwo kwimenyekanisha, mufite icyo mugamije, mufite intumbero, mufite icyerekezo mushaka kugeraho.
Reka da, iyo ntumbero ntabwo yari ihari, twari tubizi ko ibintu bizahinduka. Nabyo twari tuzi, gusa twarabikundaga. Twarabikundaga kandi tukanavunikira tutazi ngo wenda ngo bizinjize amafaranga cyangwa se ntibizagenda gute. Impano yose, umuntu wese uri mu mpano aba ameze nk'umusazi. Ntibagire kubwira ngo umuntu uhanzi wese uri mu mpano ye, kandi umuhanzi nyamuhanzi, nimba hari abari kunyumva kuri radiyo, umuhanzi nyamuhanzi buriya mu mpano ye aba ameze nk'umusazi.
Ni ukuvuga ko adashobora kuyipfundikira.
None se yarwana nayo? Ntabwo warwana n'ikintu kirimo indani, ahubwo urwana n'ikiri hanze yawe.
None rero ubungubu sosiyete irabemera, namwe muritunze, umwuga wanyu urabatunze, ubuhanzi bwanyu burabatunze, urwenya rwanyu urabatunze, sosiyete rero irabemera?
Hari mu mafoto naguhaye mbere y'uko ukora posti, ariyo naguhaye n'icyeyi wanjye muri saro. Sinzi nimba warayibonye, naguhaye mu mafoto ageze kuri atatu,
wicaye muri saro wambaye umupira wanditseho Visit Rwanda. Yego.
Kwari sinari.
Yego, ni uri kuri Facebook twashyizeho uyu munsi.
Yego. Ariya ni iwanjye rero.
Aha.
Ni uvuga ngo umuntu ubayeho kuriya buriya babayeho nabi buriya tutabeshyanya.
Babibonye rero kuri, ubwo nawe urabibibwiriye iwawe muri salon, barahareba biri kuri Facebook, VOA Radio yacu rwose. Nuko. Noneho rero mbere yuko dufata Mbabazi Eric na Best Awilo nabo bategereje ku murongo, Muvunyi yigeze kukubwira ati watubwiye akantu se gashekeje, umwanya ni wowe. None
yari ahinjira kuri televiziyo, nasanze ari umunyamakuru bano baripota bajya kuri tele, yitwaga Berijini icyo gihe, ajya kuri tele ahantu ruzarwa Rutabura, icyo gihe umwana yari yituye muri wese, yaguye muri wese
hagati aho bashoboye kumutabara uwo mwana.
Umwana yari yaguye kuri icyo gihe, noneho akora stand up, ngo twageraga mu murenge wa Rutabura twasanga umwana yaguye muri wese. Twajije umuyobozi umurenge atubwira kumwe na bwe muri wese tubaza umuyobozi wa polisi atubwira kumwe na bwe muri wese Bizimana Bergine Yego TV muri wese ujyanye nawe yaguye muri wese
hagato ubwo nyine yari inkuru nyakuri koko ariko nyine ubwo ngubwo uzo kubikura mutundi tuntu hagati abamatsiko gusa uwo mwana yabayeho
yabayeho
imana ishimwe nimba imana ibaho
nuko ariko buryo inkuru y'uburyo yipotinze mu bitende igihunga
eh
yarangiye nawe yaguye muri wese
oh
eh n'icyo gisekeje kirimo kuko giye muri komedi nkora ngomba gukora komedi ifite icyo yedika kuri societe kuko hari uburyo bubiri hari uburyo abantu baseka ibyo ukora hari n'uburyo abantu baseka wowe wewe muri komedi ibyo bintu yombi ukabona abantu bari guseka wowe ukagira ngo barimo baraseka ukagira ngo wabashekeje bari guseka wowe ntabwo bari guseka umwuga wawe
ubwo waba guseka se kubera iyi mpamvu
uri out of your mind ariko komedi nziza ni uko utegura icyo abantu kikabasetsa kandi kikanabigisha igihe baba baseka ibyo wabateguriye ntabwo baba baseka wowe
abwirwa benshi akumva bene yo radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi Musengimana Eugene Prof Mbata ni umunyarwenya ari kungura inama rero abandi ukuntu urwenya rukiri rushobora gutunga umuntu nubwo bigoye kurwana n'impano umuntu aba yaravukanye kuri telefone dufite Mbabazi Eric na Best Awilo Best Awilo ube wihanganye gato tubanzirize kuri Mbabazi Eric Mbabazi we Mbabazi Mbabazi Mbabazi
Hello
Eric
Yes muraho
Urahura komeye
Yego turakomeye cyane
Niko ko numva meze nkuri mu mvura
Eh mano mu Rwanda imvura iri kugwa mu majepfo niho duherereye
Umukae karere
Umukarere ka Nyanza
Eh nuko
Hanyuma nagira ngo ngiye tuntu tubaza nka dutatu nabazaho mbata Nenda kumubaza tubundi yatangiye komedi nyarwanda se cyangwa yinjiye muri sinema nyarwanda afite imyaka ingana iki ese niki cyamwesipiye kugira ngo abe yazijyamo ikindi kibazo kiragira kiti mbata ukureba komedi nyarwanda urwego ziho cyangwa se na sinema zose nyarwanda muri rusange ubona ziri ku rwego rushimishije ese nimba rudashimishije niki cyakorwa kugira ngo zigere ku rwego rushimishije
Yego.
Ndumva ibyo bibazo ndaza kubasubizwa hanze.
Ye, urakoze cyane. Ye. Nuko mbata we nkubwire rero.
Ndabwiye muri sinema bitewe nuko nabikundaga nabigarutseho gatoya. Narabikundaga kandi noneho sinema twahereye ku bintu bito cyane bya komedi bimwe byo turi kuvugaho nyuma tujya kuri radiyo ariko numva ko imyaka natangiriyeho n'iriya navuze n'ubundi
yego wavuze umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ariko aravuga ngo wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe numva nari mfite imyaka 20
nuko aha yewe ubwo arashubijwe hanyuma rero urwenya rugeze ku ruhe rwego ubu ngubu mu Rwanda
urwenya rugeze avuga ko zakubera ko nk'urugero hari abanyarwenya dufite batangiye kujya bagenda bicaye urabizi ko mu Rwanda kugira ngo ubore umuhanzi ubundi twagombaga kuba turabasabirizi ariko ubu ngubu ntabwo tukiri abasabirizi b'abantu ubundi umuhanzi yabaga agomba kuba ari umuntu wa muntu uzwi ko ari umuhanzi ikicarariya kanaka kamuvumba na kanaka kamuvumba ariko ubu ngubu tugurira abantu inzoga icyo ni ubumva ntabwo turi basa gihobe ikindi cyaka icya kabiri wenda tutangiye kugira abahanzi bagira aho bataha badafite uburyo bahangayitse cyane n'ubuzima. Ni ibintu biri kugenda biza gake ariko bizagenda bikunda. Noneho ku rwego rwa komedi rwo mpamya ko neza ko abakomediye nubwo wenda tutagira ibitaramo byinshi bya komedi
yego,
ariko amavideo yacu bagiye bayareba kuri YouTube byadufasha nabyo bikagenda neza.
Aha.
Bityo bikadutunga.
Ariko muri rusange kuko ntabwo ari ku rwego rwanyu umwe nyine gusa n'abantu abanyarwanda mubona bagenda baba benshi bamenya urwenya bakarukunda.
Bararukunda cyane kubera ko ku isi yose abantu bose bakeneye kuruhuka mu mutwe
no guseka no kwishimisha.
Yego. Rero nta muntu waruhuka mu mutwe abonye ibintu bimurushya mu mutwe. Bisobanuye ko tugomba gutegura ibintu bibaruhura mu mutwe, bakishima bakaruhuka mu mutwe, bityo natwe bakaduha icyo kurya. Yego.
Radio Ijwi rya Amerika, nk'uko nari nababwiye mu kanya, tufite na Best Awilo kuri telefone utegereje. Awilo.
Yego yego, ndavumva ndavumva.
Urahura komeye.
Ndaunda komeye, ndashima Imana.
Haleluya. Uherereye hehe? Banza ubwire umutumirwa amazina yawe none umubwire na uherereye.
Kano kanya ndi mu ntara ya Majyaruguru ya Musanze mu mujyi aho twagiye kuba twashakisha twakora ibintu bigiye bitandukanye hano mu mujyi wa Musanze. Naho ndabona akavura gasa naho kagiye kuba kagwa, ndabona akabayo gahari umbeshe ku buryo ubona imvura ijya kuba yagwa mu kanya.
Amazina yawe rero kubera ko ayo wanditse kuri Facebook VOA Radio yacu Best Awilo, ndibwira ko atari yo mazina ya Sona Nyoko.
Yego, amazina ababyeyi banjye banyise ni Fraterne Mudatinya, ariko angwa kuri Facebook mukamubona ko nkoresha Best Awilo
Mudatinya.
Mudatinya Fraterne.
Nuko Mudatinya we gusha ku ngingo rero.
Kugusha kuba icyo nabaza Professor Mbata. Ariko ikibazo cya mbere buriya ko avuga ngo yasezeye kuba yakora kuri televiziyo kandi ibiganiro yakoraga kuba ko byakomora cyane, ntabwo ashobora kuba yarihuse cyane nyuma akazaba kuba yakicuza. Icya kabiri, kuba yahisemo kugenda aho ngaho, umuryango we ntabwo ushobora kuzahura n'ikibazo bitewe n'uko wenda ataragera ku rwego ruri high level ugereranyije n'abandi bakomedian like onanga amazina runaka ntavuga, ugasanga wenda we asanzwe yarafutse nyuma akazicuza, nyuma ukabona umuryango wenda we uramutaye cyangwa usanga nawe wenda abashije kuba yakibagirana nyuma akonya kwishaka ukuntu yasubira kuri radio akaba yabura ukuntu yasubira cyangwa kuri radio cyangwa kuri televiziyo. Cyangwa tu nsoza nshobora kuba namubwira mise akorera abandi bantu yabiretse ajya kuba yakorera abandi bantu cyangwa ajya kuba yakikorera. Murakoze muri studio n'abasubiza ijambo.
Yee, urakoze Mudatinya we.
Yego yego.
Eugene we, umwanya ni uwawe rero.
Nabyo bise nabajije ngo kuba narasezeye kuri televiziyo nkavaho mbere naba narihuse. Ntabwo navuga ko nihuse kubera ko ibintu byose dukora tureba inyungu z'umuntu ku giti cye, ukareba n'iz'umuryango wawe. Icyo ni icya mbere. Kandi noneho hari imyaka ugeraho ugatangira gufokasinga ku buzima bwawe, noneho ureba n'uko uzasaza n'amasaziro yawe kuruta uko waba ukeneye kubaka izina. Icyo numva ari icyo cyo agisubijwe. Ntabwo rero nzakenera gusubira hariya ngo byange kubera ko ntabwo nigeze njyana n'ubundi kuko ntacyo nari nshoboye. Udashoboye ntabwo baguha platform. Ntabwo nihuse kuko n'ubu ngubu mpaye platform ariko itanga ibijyanye n'iby'umuryango wanjye ukeneye. It's fine. Nushake umpe platform kuri YouTube, nushake umpe ahandi hantu hari hose, ariko umpa iby'umuryango ukeneye. I'm able kubikora. Ariko ikintu kidahari ni ugukora ibintu ntari kubonamo nanjye inyungu.
Uteganyiriza n'umuryango?
Nteganyiriza n'umuryango.
Hagati aho ngaho dusubiye inyuma ibyo ngibyo byo guteganya, burya kuzigama ntabwo ari ibintu byoroshye. Nagiye mbiganiraho n'abantu benshi cyane, ntabwo byoroshye. Nyamara abantu b'abanyabwenge mu byerekeranye n'ubukungu n'ibiki byose baravuga bati iyo wigomwe byibura 10 kwijana by'ibyo winjiza ukabyigomwe ugashyira hari ukabyibagirwa rwose ugashyingura ukibagirwa 10 kwijana ntabwo bikubuza kubaho neza ngo ngufite amafaranga makeye kandi urimo wibikira buhoro 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 10 kwijana kiri hariya uryibagirwa ubwo ndi kubwira n'abakiri batoya nuko bajye bamenya kuzigama hakiri kare 10 kwijana kiri hariya uzigame ushingure ubyibagirwe uzakomeza ubireho rwose kandi mu myaka iri imbere uzasanga ufite amamiliyoni nuko mu magambo make ya rero mudatinya fraterne alias besta wilo umubwiye yuko utihuse ntuzicuza kandi n'umuryango wawe ni ukorera mu magambo make ya yashubijwe nibyo
yego ari kinyo yarabaje ntibuka neza ariko numva iyi ntago abaje ikibazo kibi
ndumva ari nk'ubyo kwikorera ngo usigaye wikorera
ndi kwikorera njyewe YouTube nafunguye YouTube channel yanjye YouTube channel yanjye nabanje gushyira imipira ariko ngo ni mu rakire ibiganiro byanjye bya comedy abantu batarabona mbata wenda mu buzima bundi busanzwe igitaramo cya mbere nakoze ni ikejo cya Bambino out of TV ubwo nicyo cyambere nabanje gukora ikejo cya Bambino none ngiye gukora ibiganiro bya comedy bindi niko nabikoraga kuri televiziyo kigiye kujya kuri iyo channel yitwa Mbata TV
nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Irafasha Pacifique. Irafasha we? Irafasha? Sinzi aho ari. Noneho duhamagare Cedric Sabukwigura Murundi. Kuri Facebook bashyiraho amazina ashimishije. Nuko. Cedric we
awire na isanzwe muzi
uramuzi
radio flash nikora kuri radio yarankurikiraga
uramuzi no kugikoba ku buryo muhuye uhita umumenya
oya nago niko mumenya ariko muzi kuri social media guhera kera kuri radio flash mu kiganiro nakoraga cyitwaga Fred Walawara namubonaga arakomentizaga kandi agatanga comments na ziriya n'ubundi
ubwo rero nawe arakuzi nyine wasanga nakuzi no ku mubiri ku isura
ubwo wasanga nzi wenda ariko nge ntago muco araza kumborira
ye nuko none horo nyine duhamagare Cedric Murundi Cedric we
ego
urahura komeye
ndakomera we ni sawa
yego ni sawa uherereye hehe
uherereye mu Burundi mu ntara ya Ruyigi
nuko gusha kungingo rero
nashaka kubaza umuntu ese kugira aze gukora kuri radio yerekeza gukora iziwe ico wacaraye ubutunge kuyoba yari yagaye nka aho hantu cyane yari yashatse ati nigenge mu byiwe hanyuma
yego
nda musaba impanuro yotekere abandi bantu boba bavuga yuko bafise akazi binziza ku kwezi bakorera nko muri leta ayo mugasanga bagiye kurangiza nabi mu gihe bashikije imyaka yo gukukuruka ni nka kare kajambo yo batekereza kugira ngo baze barangize neza ubusaza bwabo murakoze
ye na urakoze cyane Cedric we niko uje uyu Cedric agushije kukabazo karika ducitse kamudatinye ikintu cyatumye niki cyatumye koko ugira gutyo ugafata icyemezo ukajya kwikorera n'uyu nguye yararakibajije nuko komeza
icya mbere wenda naheraho bifite imyaka 35 ubundi tubara ko mu myaka yo gukora muri Afrika tubara ko ari imyaka 45 burya yiyengeje ntacyo ucyoshoye gukora ushoboye kumanaginga ibyo wakoze kuko imbaraga ziba zacitse nuko mbyumva sinzi muraza kumbabariza nubwo ngo rero iyo ugeze kuri iyo myaka ubona nta kintu urabasha kugeraho ibyo biba byabaye ikibazo ugomba guhindura strategy z'imikorere ugakora mu buryo bwagutse. Kandi icyo nakuye ngaha reka kibyaze undi musaruro bityo bitume ntera imbere nk'urubyiruko.
Nuko rero ubwo ngubwo wajya kugera mu zabukuru ni ukuvuga ko ugomba kubitegura mbere.
Mbere cyane.
Ukizigamira.
Ubizigama mbere. Kuko itegamye none se ko hano negamye. Negamye kwa kanaka umunsi kanaka igize ikibazo cyo kuba atagihari. Kwati rero uyu munsi ndagiye hari wari ucumbitse wanjye shaka iyuge. Uzajyayo gute umaze gusaza? Uzashaka gute aho ujya umaze gusaza? Rero nashatse aho njya hakiri kare nkifite imbaraga zo kugeza. Niyo mpamvu namubwiye nsaba abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda
n'Ikirundi.
Oya, Ikirundi n'Ikinyarwanda byose ni bimwe burene bazakubeza.
Yego.
Abantu bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda mu bihugu byose n'abizi bya Amerika mwumva ku isi hose. Bose bamfashe kuko njye ntago mfite ubushobozi bwo kwigira kuko nibo nkorera. Niyenda umukozi w'abanyarwanda muri rusange n'abavuga ikinyarwanda niba ari abarundi n'abanyarwanda njye niko mbafata.
Oya, kuki se batavuga ko ahubwo uri umurundi? Ikomereza
nawe ntiwanjye uti umurundi nta kibazo kuko n'ubundi ndi umurundi. Kuko umuntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda njye mufata nk'umunyarwanda. Bafashe dukorere hamwe kuko nta mugabo umwe. Ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira ntago nakabaye mbakeneye, kandi nanone ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira nakabaye inshinga kenkayori. Ariko icyo ncuruza ni impano yanjye, nkayicuruza ku bantu bumva ururimi nikoramo. Bamfashe rero bakane subscribe kuri channel yanjye Mbata TV, barebe n'ibyo mbaha kugira ngo byibuze nanjye bimfashe.
Jya wigisha ariko n'urubyiruko nyine kwitinyuka.
Bitinyuki rega ari ikindi kintu wenda ntakubwiye wenda kamere. Mirongo 75% ku ijana by'abatuye isi uko mbyumva ni mibare yanjye nkora muri mbatadoloji, mfite sisiteme yitwa mbatiyarizmi, nsanga abantu benshi batunzwe n'amakuru. Kanono hazi social media platforms nyinshi zafasha buri muntu wese kuba yabasha kwigira. Kwigira ya mpano yawe kuvuna aho kugira ngo ujye kugwa wirukanka inyuma y'umuntu utari buze kukumva, ushaka gushaka aho ushyira buri impano, ntago impano ubwayo irivugira.
Reka nguce mu ijambo rwose kuko iminota irimo iragenda. Kandi hari Shami Shukuru Mike utegereje kuri telefone, umbabarire tumuha akajambo kagufiya noneho twanzure ikiganiro vuba vuba. Shami we,
arave
urakomeye?
Urakomeye mwebwe.
Mama sogonde 10 ngaho uvuga icyo ushaka.
Ndakumwibariza docteur. Ndakumubaka hagiye inama urubyiruko. Itimana ariko rudafite ahantu rwazigaragare, rero ndareka tubwire ibya social media platforms. Ariko ngiye kubwanye numvaga ari amubaza se nawe watanga wenda nk'ikintu cyo guheraho cy'ingenzi.
Shami,
warasimakaram,
ubwo ni ukuvuga ko utakurikiye ikiganiro, reka nkwohereze kuri www.radioyacu.com, hanyuma ikiganiro cyumve neza kirahari. Ibyo byose yabivuze pe, ndakurahiye, yabivuze inshuro nyinshi. Ndagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hari umuntu witwa Niyonkuru Magnifique, umukunzi w'Ijwi rya Amerika, wanditse kuri Radio Yacu VOA kuri Facebook nyine, ati mbata ndamwemera. Noneho natwe aratubwira ati ariko muzagure imirongo yanyu igere kure natwe mu cyaro tujye tubumva kuri FM. Niyonkuru, ntabwo nzi cyaro uherereye mahori ahariho, ariko iki kibazo twari tukimazemo iminsi mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru mu Rwanda. Nagira ngo nkubwire rwose ko Radio Ijwi rya Amerika irimo ibitunganya mu minsi ya vuba cyane muri biriya bice by'u Rwanda, muzajya mwumva FM Ijwi rya Amerika. Maze rero ndabashimiye cyane, umwanya utubanye mutoya ariko ararekwa ntashira. Musengimana nawe ndagushimye rwose, mwese murakaramwa.